ça vole pas le mic. Ouais, tu coules pour toi, y'a boîte à corbeau quoi si. Ama sa ma zive, y'a qu'on a corbeau cogné. Et wasarai, y'a gamba comme gambe. Ono hana, y'a sula wa me vivi. Kerezante ke ya kaigari. Y'a onya ne mariseri. Tewari kujogera mseri. Binyuma bisinga na matari. Kukerezante ke ya kaigari. Yeye wunya ne mariseri, tewari kunyomera mseri, kunyuma bisinga na matari. Kaidari, evampeke ya kaidari. Kaidari, evampeke ya pa. Kaidari, evampeke ya kaidari. Kaidari, evampeke ya pa. Cast your burdens unto him. Let him take care of you. Your faith is all it's gonna take. Now sit back, watch him get to work. Cast your burdens unto him. Let him take good care of you. Your faith is all it's gonna take. Now sit back and watch and get to work. Kaidari, evampeke ya kaidari. Kaidari, evampeke ya pa. Kaidari, evampeke ya kaidari. Kaidari, evampeke ya. Wachiwe kubangiza ngemi yaka kumibirisa kuruwaja. Yesu alina fulani ye na kuwangoza. Wocho mwesigeto muwangu ya. Kukereza mpeke ya kaidari. Yaya wanyane mariseri. Tewali kunyomera mseno. Vinyuma visinga na matari. Kukereza mpeke ya kaidari. Yeye wonya ne mariseri. Tewali kujogera museno. Nyuma bizinga na matari. Kaidari, evampeke ya kaidari. Kaidari, evampeke ya pa. Kaidari, evampeke ya kaidari. Kaidari, evampeke ya pa.